futhi lokho kuthi kuthi kwekuqala kubekwa kwamadikoni ebandleni futhi libandla lethu lelincane lapha litimele alinalo noma nguliphi lihlelo noma ngabe yini ukuthumela emadikoni alo likhetha emadikoni alo liyatikhethela umfundisi walo liyatikhethela emagonsa alo liyatikhethela konke lokungena futhi kuphume ebandleni kude umuntu munye loneligunya ngetulu kwanoma yini libandla futhi libandla ngulabo labafikako futhi basekele libandla ngebukhona babo ngekweshumi kwabo neminikelo ngulabo sonke isikhathi labaneligunya lelisemthethweni ekubekeni lokunjalo futhi ngifuna ukubonga libhodi lelendlulile lemadikhona futhi ngikusho kusuka lapha kulolonke libandla uma noma ngumuphi walabo bazalwane balapha lobe kungumnakethu Cox, umnakethu Fleeman, nemnakethu Higginbottom kanye nemnakethu Ditsman basinikete inkonzo lenhle banikete inkosi kuleli chabanekele futhi njalo ngaso sonke isikhathi ngekwemithetho yelibandla wonke mnyaka emadikoni noma emagonsa ngalokuthentekelako bagcwalisa sikhathi sabo futhi uma bafuna kubuya kuhle uma bangafuni kubuya khona-ke bangabeka labanye etindzaweni tabo kuthi leli bhodi leli seliyekele futhi ngalolo bunye busuku ngibitela ibhodi lemagonsa lokukuthi kuneli bhodi lelisha lemagonsa futhi ngicaphele umnakethu Luther McDowell lapha kusihlwa siyajabula kumbona angekhathi lobeka kathi asebhodini lemagonsa ngiye endasi kuleli viki kuyothola futhi nekuhlola ekubeni nekhophi lethwetshuliwe yentiwa letokwethulwa ebandleni futhi
trustees of the church now is Brother William Morgan.
Kuthe magonsa elibandla manje ngumnakethu William Morgan, umnakethu Mike Egan, nemnakethu Banks Wood, nemnakethu Roy Robertson. Kuthi bonke baleli dolobha ngaphandle kwemnakethu Robertson, lowo lohlala emkhathini kwala madolobha lamabili. Inkosi ibone lawo madoda angilafanele kuthi abe ngemadoda lahloniphekile kuthi manje sebeyamukele umsebenzi njengemagonsa aleli bandla. Bese-ke lapho lo mhlangano usachubeka kuthi ngatshelwa ngulobambisene nemelusi kuthi thine ekukhetheni libhodi lelisha lemadikoni kuthi laba basisebenzile sikhathi sabo basicetha futhi babeka phansi futhi bekukukhetha lamanye futhi emadikoni manje libandla indlela lokwentiwa ngayo lokho kuthi libhodi lingakhetha emadikoni indvodza leyo labatihlanganise nayo futhi yatholakala iyindvodza lehloniphekile nalelungile sikhundla selidikoni sikhundla lesikhulu kakhulu nekuhlonipheka lokukhulu enkosini kuba lidikoni ebandleni futhi ngako emhlanganweni ngalo lobunye busuku indoda letside yabitelwa kimi kuthi lapho ihlangana nemfundisi lokulandzelako ngalo lesihlanu lona lowendlulile lowavunywa ngulendvodza kuthi lawa bekuyindvodza lehloniphekile nalelungile lenye insizwa lebe bayitholile beyingakafaneli empeleni hhayi ngoba beyingesilo luhlobo lolufanele lwendvodza leyo liyanconywa ngulenye indvodza lehloniphekile elibhodi lethu lemagonza kodwa lapho umelusi nami sesihlangene kuthi ngabuta iminyaka yalensizwa beyilapha ekuqaleni kwamashumi lamabili ayo lehloniphekile lelungile indoda sibili kodwa kwatholakala kuthi beyingakashadi libhayibheli lidzinga kuthi lidikoni libe yindvoda leshadile lifanele libe yindvoda lenemfati munye kwase kuthi-ke lenye indvoda lebe yindvoda lehlonipheke kakhulu lewufanele kakhulu umsebenzi futhi beyiyoba yindvoda lethembekile njengoba umnakethu amncobile ngako-ke ngemuva kwekuphenya luthaba kuthi lo mnakethu bekasanza nje kungena kulokukholwa lokhu umkakhe akakholelwa kuko khona-ke loko kuyayivimbela le ndvodza kulesikhundla ngoba kufanele abe nawo wonke umndeni wakhe utithobile ukufanele nawo futhi usesekukholweni ngoba bekuyoba kushayisana futhi siyakha manje futhi sifisa kubeka leli bandla futhi njengembonisi lomkhulu weli bandla ngifanele ngibone kuthi kugciniwe ngekwembhalo konke kusevini ngco futhi ngako-ke Kona ke kutholakele kufanelekile ngaleli bhodi nemfundisi nembonisi kukhetha kuleli cembu lebantu lapha lenye indvodza lesicabanga ukuthi ihloniphekile futhi indvodza lelungile singabaletha kuphela futhi kukuthi ke bakhonjwa libandla ngelivoti labo lucobo futhi ke lamadvodza lawa atosebenda uma beva ukuthi batosemukela lesikhundla lesi Bona ke batongena sikhashana ubona uma beva mhlawumbe ukuthi inkulunkulu ubabitile yini futhi uma kamuva uma beva ukuthi abakasifanele khona ke banelungelo kulamaviki lambalwa lalandzelako ukuthi babeke phansi lesikhundla kude ukuthi lomunye umuntu akhonjwe endzaweni yabo noko ke ekuqaleni kwemvuselelo ukuthi uma inkulunkulu athanda ngifuna kubamba lapha kuleli thabanekeli masinyane nje nase ngithole kuphumula khona ke ngi sitogcoba lamadikoni ngikubeka tandla emadikoni nemgcini mafa kuleli bandla kodwa kuqala afanele akhonjwe kuthi futhi sibone ukuthi akuthanda kanjani nekuthi libandla likuthanda kanjani khona ke uma kulungile nhlangothi totimbili khona ke senda lendvodza lawa emadikoni lagcotshiwe njengemagonsa nje nawo akhethwa ngendlela lefanako kuthi mela nemthetho yelibandla ngelivi laNkulunkulu ngako ke lokho abakwathi nje ukuthi ngicabanga ukuthi lendvodza ingaba indvodza lelungile lokho akusiko umnakethu Neville ucabanga ukuthi lendvodza ingaba indvodza lelungile noma libhodi lemagonsa licabanga ukuthi lendvodza ingaba indvodza lelungile kumele kube libandla Kude lo wenda noma yini ngekwakhe lapha livoti lelibandla kutimela kwelibandla lo mcukuthu lomdzala wemithetho mgomo wabhujiswa nguzamcholo wa1937 siphindze sayikopa futhi leyo futhi itolengiswa lalubonzene lapha madvute nje imisebenti yemagonsa emadikon bagcine mafa nakanjalo njalo umfundisi lababambisene naye nalokunye nalokunye Ngemusa kaNkulunkulu kushitiwe kimi futhi liphesenti lelilikhulu lelivoti ebhodini lalelibandla ukuthi batholile ukuthi umnakethu Holin Hickerson angulolungile indvodza lesihloniphekile futhi lelandzelako kulesikhundla lesi kwemukela kuhlonishwa lokukhulu kwekuba lidikoni lalethabanekele lelishitiwe futhi sitholile futhi ngelivoti lelibhodi kuthi umnakethu Collins naye utholakele ayindvodza lehloniphekile nalelungile angumshumayeli yena ngekwakhe ngako ke sitomcela ukuthi ede futhi abe lidikoni lelibandla futhi hayi lidikoni nje kuphela kodwa lobambisene nemnakethu Neville Futhi mhlawumbe eklasini lasondosikolwa noma kuthatha indzawo yemnakethu Neville noma ngabe yini lebitwa kuye ukuthi abe ngilobambisene nemnakethu Neville lowo ngumnakethu Collins Nganze futhi libandla lithole ngekuphasisa ukuthi umnakethu Thoni Zabele indoda lehloniphekile nalelungile futhi ukhethiwe embikweli ibhodi lemagonsa kanye nebafundisi ukuthi bamcele ukuthi amukele sikhundla selidikoni kuleli thabanekeli lelishitiwe futhi kuphindze kwacelwa futhi kwatholakala indoda lehloniphekile emkhathini wethu hayi laba kungesiwo kuphela indoda lehloniphekile nje manje kodwa nje lekhethwe libhodi umnakethu Taylor waseHenryville noma eMemphis Ngikholwa ukuthi kunjalo eMemphis eIndiana sewube nathi sikhathi lesithide asebenda njengaasha nanoma kungaba yini Uthi libandla limthandzile noma libhodi nebafundisi ukuthi utokwemukela lesikhundla lesikhulu njengelidikoni laleli thabanekele lelishitiwe Futhi kuceliwe futhi ukuthi umkhwenyana wemnakethu Mike Egan umnakethu Bob Hunt ukhethwe libhodi nebafundisi kwemukela sikhundla njengemgcini mafa walelithabanekele lelishitiwe lokungumsebenzi lohloniphekile futhi udzinga bulungiswa nenhlonipho Ngekwenda lokho ngiyacabanga bazalwane bami ukuthi kunibita lapha ukuthi kungaba inhlonipho lenkulu kini futhi hayi lokho kuphela kodwa lokuthite ukuthi kwendiwe kulesi khathi lesi ngitoba nemnakethu Neville lesibambisene naye ukuthi afunde tidzingakalo telitikhona mnakethu Neville uma utokufunda evini laNkuluNkulu
1 Timothy 3:8
Kanjalo nemadikoni afanele azithe angabi nelulwimi lolumphacambili angabi ngilathi gcilateli wayini futhi ahalele inzuzo lembi aphethe imfihlakalo yekukholwa nganembeza lomhlophe nalabo abacale bahlolwe bese ke bangena esikhundleni selidikoni uma batholakele bangasoleki ngalokunjalo nebafati babo bafanele bazithe labangahlebi labatitsibako labathembekile etintweni tonke akuthi amadikoni abe ngemadoda emfati munye labusa kahle bantwana bawo nemiti yawo ngoba labo labake bawenda kahle lomsebenzi wemadikoni batizuzela ludumo loluhle nesibinzi lesikhulu ekukholweni lokukuKristu Jesu Amen. Ngitocela kulesikhathi lesi labazalane laba lababitiwe. Uma bebatochubekela nje embili lapha ngembili. Umzuzwana nje. Futhi sisakhothamisa inhloko tethu umzuzwana nje sentele umkhuleko. Ngifuna bona nelibandla lihathi ukuthi lokhu kuyini. Ukuthi lokhu kukhetha libhodi lenu lemadikoni nemgcini mafa wenu.
Lord Jesus
Nkosi Jesu, kungulokhu uzothile kucabanga ngekwebuNkulunkulu ukuthi sita kuwe manje, sita etinhlonipheni telivi lakho lelingcwele kakhulu, sita sikholwa ukuthi akuthi onke emavi emuntu abe ngemanga, kepha aNkulunkulu abe liciniso. Futhi sinekubonga kuwe ngaleli bandla Jesu lalithenge ngengati yakhe lucobo leliligugu futhi usiphe lesakhiwo lesi kude sikhondele kuso futhi njengebabonisi balomhlambi lomkhulu moya longcwele lwasicobela ukuthi sibe ngiwo Siyatama manje kwethula kuleli bandla lelethembekile sicuku lesilungile sendvoza lesikholwa ukuthi igcwaliswe ngamoya futhi ilungele sikhundla njengoba kuke kwashiwo mayelana nelibhodi lemadikoni hambani niticaphele emkhathini wenu indvoza lenemibiko lemihle nalena moya loyingcwele kude bakhonde ngalendlela Kunakekela abafelokade netinsanzane kwaba imali nekunakekela inhlala kahle libandla. Ngamuva eminyakeni sisanza kufunda nje kubhala kwalolo mkhulu lophefumulelwe Paula longcwelisiwe lowabeka simemetelo semibhalo ngetidzingakalo tetikhundla letinjalo. Nkulunkulu hlonipha lawa indvodza Futhi manje sincumo Nkosi njengelibandla lelitimele njengemtimba weNkosi Jesu ukuthi benda kukhetha Futhi utoconzisa lengcenye yenkonzo ngendlela lekhethekile kulelo lelilungile nalelingcwele ligama la Jesu Manje netinhloko tethu tikhotseme hayi tinhloko tethu kuphela kodwa tinsitiyo tethu Futhi njengalo lonke lilunga laleli bandla loyo lota lapha njalo futhi ulisekela ngekweshumi kwakho neminikelo lothathwa njengelilunga laleli bandla lapho umfundisi nami ngedwa ngibuka umfundisi lengibambisene naye umnakethu Neville nami sibukile ngabuda uma leli bandla lithola umnakethu Taylor ayindvotha lelungile nalefanele ngekucabanga lokwendlula konke kuba lidikhoni etikwalelicembu lebantu na utobonisa lokufanayo ngekuphakamisa sandla sakho kulungile manje uma kukhona noma ngikuphi kuphikisa ungasiphakamisa sandla sakho siyabonga ngabe noma ngiliphi lalamalunga aleli bandla lapha lithola futhi onke nithola umnakethu Holin ikhasini ayindvodza lenebulungiswa nalehloniphekile nendvodza letholakala emehlweni akho ifanelekile kuthi ibe lidikhoni laleli bandla lelishiwoko na ungabonisa ngekuphakamisa sandla sakho sangesekudla uma kuphikisana bona-ke phakamisa sandla sakho ngabe leli bandla lithola umnakethu Collins kuthi ungilofanako indoda lelungile nalehloniphekile futhi ufanele umsebenzi wekuba lidikhoni laleli bandla na ungaphakamisa sandla sakho kulungile lophikisako ungaphakamisa sandla sakho ngabe leli bandla lithola umnakethu uThoni Izabeli kuthi abe indoda lehloniphekile nalefanele lesikhundla lesi bekuba lidikhoni eti kwalomhlambi kuleli bandla lelishiwoko na ungaphakamisa sandla sakho sekudla lophikisako ungaphakamisa sandla sakho ngabe leli bandla liva kuthi umnakethu Hunt uyindoda lenebulungiswa nalelungile lobe nathi isikhathi lesidzide kuthi abe ngumgcini mafa mabhalane lo ngumgcini mafa waleli bandla kuphatha timali talo nekukhokhela tikweneti talo na uma kunjalo phakamisa sandla sangesekudla ngabe ukhona lokuphikisako phakamisa sandla sakho sangesekudla ngifisa kusho kulabazalwane bami labemile kulesikhathi lesi samanje elunyaweni lwalesiphambano lesi kuthi leli bandla ngelikhulu lemaphesente akukho ukuphikisa nhlobo kutholakala ukuthi nonke ningulabafanele emehlweni kaNkulunkulu kulesikhundla lesi uNkulunkulu lakubitele kuso manje wena njengoba kwashiwo labo abacale bahlolwe uthi kubone ukuthi bayasifuna yini lesikhundla lesi emavikini lambalwa uNkulunkulu athanda ngitobuya emuva ukuthi ngibeke tandla eti kwaleli cembu lendoda kubenda babe nguleli semthethweni itrust noma emadikoni aleli bandla nemgcini mafa asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje
Lord, we are happy tonight.
Ngose siyajabula kusihlwa kuthi kukhona indoda lesaphila kulomhlaba lengahamba ngekwesaba uNkulunkulu embikwelive lemesaba kakhulu uNkulunkulu kuthi lithabanekeli ngemithetho lecinile njengoba leli linayo lingavotela indoda lasihlanu esikhundleni njengebaholi balo ngaphandle kwelivoti linye leliphikisako siyabajabulela futhi sinemuzwa ukuthi wena ube nathi ekwenteni leti ncumo leti libhodi nathi bafundisi uNkulunkulu busisa lawa indoda futhi kwangathi bangaphatha lesikhundla lesi ngenhlitiyo yabo yonke bathi kuthi sibathengela ludumo lolukhulu ezulwini ngalelinye lilanga lapho tincwadi tasezulwini tiyovalwa kwangathi incwadi yetidalwa tasezulwini nasencwadini lenkulu yasezulwini ingavulwa kwangathi emagama abo angaba likhulu lemaphesenti embi kwaNkulunkulu nemsinzisi nawo onke emabandla asezulwini kuthi afane embusweni wakhe babusise Nkosi kuthi kwangathi bangasiphatha kahle lesikhundla egameni laJesu siyakubonga ngabo amen ngifuna nje ukuchawula tandla tenu umnakethu Hunt nemnakethu Zabeli nemnakethu Collins umnakethu Hickerson nemnakethu Taylor ngiyajabula kakhulu kwathi ukuthi sihlanganyele ndzawonye sonke lesikhathi lesi nendoda lehlonipheke kangaka uNkulunkulu anibusise manje futhi sitonibona ngekushesha masinyane nje lapho sengithole ukuphumula lokuncane ukuthi ngibuye futhi ngibone ukuthi usithanda kanjani sikhundla sakho kulungile ngelivoti labo ngicabanga kube likhulu lemaphesenti akukho ukuphikisa nhlobo oh anijabuli yini ukuthi nitihlanganisa nebantu namuhla longaphila phambi kaNkulunkulu lo mesaba kaNkulunkulu ukuthi baphile embi kwalelive lanamuhla kuleso simo na kuyinto lenhle kakhulu futhi ngiyajabula kakhulu kwathi kusihlwa ukuthi nginenhlanhla yekuba nalawa indvodza naleli bandla ukuthi babe bangani bami ngiyajabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungivumele ngithi hlanganise mina lucobo nelibandla lakhe emhlabeni wonke jikelele Oh, bayatselelwa futhi baliwa futhi kwakhulunywa ngabo. Futhi njengoba ngishito manje ekuseni emlayetweni wami, mhlawumbe nje babhuci beluthaka. Indlela live lelibabuka ngayo njengesicuku setinhlanya. Kodwa uNkulunkulu ubabuka njengebantwana bakhe. Ngijabula kakhulu ngalokho. Bangahle bangakhona ukukutshela ukuthi mangakhe amakhilomitha kuya enyetini. Bangahle bangakhona ukukutshela lonke luhlelo loliphathelene neluhlelo lokusebenza kwemhlaba nelilanga nekuthi luyasebenza kanjani. Kodwa kunento yinye labayatiko, bayalathi liawa labatalwa kabusha ngalo. Ngiyajabula kakhulu ngabo. Futhi njengemfanekiso lomncane lengawufunda futhi ngizohlanganisa kusihlwa nemantombatane am lamancane lamabili ukuthi kukwenda ukuthi ube ngulesi kujwayele kukwenda kube ngilokuphathekako ngithi ukuthi nitoconza incazelo yakho. Ngalokunye kusa ngivuka embhedzeni nginemantombatane lamabili lamancane, lenye yawo nguRebecca nale lenye yawo nguSara. Futhi angemantombatane lamancane ababe. Futhi nginemfana lomncane Joseph. Futhi ngangivela eChattanooga kulomunye wemhlangano ngalobunye busuku ngesikhathi ngilapho kulomkhankaso wekugcina. Futhi ngangise semotweni ngihambisana nendvodzana yami lenzala Billy, umkakhe naMeda bebasemotweni nemantombatane. Futhi njengoba sasichubekela embili kude lobekake wakhuluma sesendlule emabhilidi lamanengana elidolobha. Futhi ngangisike kakhudlwana bantu ngalobo busuku ngendlela lebebenta ngayo. Futhi kude bekakhulume lutho. Futhi Joseph lomncane uta ngalapha futhi wangibamba ngelisombe wathi, babe ushumayele mbamba kusihlwa. Futhi manje ekuseni njengoba bengisuka ngihamba futhi ngikhuphukela esitaladeni i-8th ne-10th noma i-pen ne-10th njalo kude lobekake washo lutho umkami nemantombatane lamabili. Futhi Joseph lomncane wangibamba ehlombe futhi wathi, babe loko ngikuthanda esibili loko kushumayela manje ekuseni. Washo ngathi, yebo ke nginaye umlandeli munye lo indvodzana yami. Futhi sishweni sethu lesincane ngivukile ngalokunye kusa ngihlethi ekamelweni ebhekhi lomncane uphuma agijima futhi uthi wagibela emlendeni wami wase uyangigaca futhi uyindvombatanyana yababe. Futhi bekangigaca futhi Sara lomncane wagcuma wavuka embhedzeni nemapijama akhe lamancane. Futhi bekathi uthi eta agijima alandzela ungulonemehlo lamancane lansundu. Becky lomncane bekathi, oh Sara asikho isidingo sokuthi ude ngoba ngimthethe wonke babe waba wami. Babe sewunge wami wonke. Nasara lomncane tindzebe temlomo wakhe letincane talenga emehlo akhe lamancane lansundu avaleka. Ngakhweba kanjena ngase ngikhipha lelinye lidolo futhi uyefika futhi wagibela kulo. Becky unemilende lemithe ngako yayifika esilweni. Sara lomncane bekabhathatela ngako ngagaca Sara ngemikhono yami yomibili. Sara lomncane wabuka ngale kuBecky wase uthi, Becky ungahle umthathe wonke babe kodwa babe ungithethe wonke mina. Futhi ngicabanga ukuthi kungaleyo ndlela lapha singahle singathi konke kwesayensi yetenkolo nawo onke emagama esayensi yetenkolo lamakhulu esiGriki leli cembu leli lebantu lingahle lingathi. Kodwa kunento yinye lecinisekile, ngikholwa ukuthi Jesu unathi sonke thina. Amen. Kulungile mina kethu Neville.